and the music.
Sound it to them.
Nilikuwa njia panda kiasi cha kufanya maamuzi kwa kuirusha coin, bahati mbaya sikuwa nayo. Nilipotoka high nkacha kutazama nayo kosa, nikaweka moyo wangu wote kwa nilio nayo. Wote waliponiacha nilitazama juu, nikiamini baba kwamba we pekee ndio unayenijua vizuri. Ukanikingia jua pale ambapo hata my family tree haikuweza nipatia kivuli. Nimeomba mkate wa kila siku, umenipa bakery. Umenieka juu ya adui robo century. Nini cha kunieka mbali nawe ikiwa vyote ninavyoviangaikia sitoingia navyo kwa cemetery? Ngumu kuimaliza siku kiwa ndani ya ngozi yangu, hawajui sio rahisi kuwa nafasi hii. Mungu amenipatia baraka ambazo siwezi kuhesabu, kanitoa Misri, now niko free.
Father guided me, decided for me, I'm so far now. Many gave up, brave his name he gave me. I'm here standing up on his testimony. So let's say oh, oh.
It's just God, a many bless na many talk ulali nkuta. Dreams iko valid, so rebellious queen kunta. My message iko clear, toka na leto kwa idunia that I should go for it. Hakuna kitu cha kufia that I was born for it. So no pressure, no no, nataki kesha they know. Miku feli, no no, swezi anguka they know. Na napiga goti kuvipata, praise ni nyingi fully bada. So kwa nguvu zangu tu, ni kwa nema zake baba writing legacy. Now nikona ngoma na commando, that's history. Toka mitaa mpaka chati sio laki ni bidii. Walidhani hatutofika but guess what?
God is your time, yo. It's your time, yo yo yo. Muda wako show the world.
Mesha kesha usiku kama popo na wapopo, sio ishu askali halali generali, paka koplo tafuta fedha halali, getting bread tena bofo, all you mofo steady hating hoping for my downfall. I mean down kwenye game wa mean now, tuliopitia we persevere, thank God I mean now. Walotangulia ina lilaiwa ina ilaiwa June, hii safari tunafatana ka July na June. But who was there for me? Only God homie. Nipo tafuta siku choka hoping siku za usoni, nitapata kwenye haso na weka mbali soni. Unknowing Mungu kanipo takaso, hamioni nadhani na kuchukia, sina issue na we beberu wa kisimani. So I wish you well, wish you health, wealth, fanaka na mafanikio. And the music tune mukazi na jide kwa kiti kio.
Furaha zipo kila siku.